LKP Pips. Don't fuck with your bogeya. Wano wagala. Wagala nyonyo no bulamu bwange bona bona. Don't fuck with your bogeya. Wano wagala. Wagala nyonyo no bulamu bwange bona bona. Kulira bien gamba kwetaka. Otambula bulungi, my girl, oyogera bulungi, obugambo bw'oyogera bwesunga. Ndiwo nze TV, you're my African, dance to the beat. Ndiwo nze TV, you're my African, dance to the beat. Tova kubye bogera, mukwano mkwagala. Wagala nyonyo nobulamu bwange bona bona. Wakubye bogera mukwano mkwagala. Wagala nyonyo nobulamu bwange bona bona. Let me be your daddy, you be my mommy. Let me be your daddy, yeah, you be my mommy. Amazigako mwemupa amasanyala soba. Baby don't cover, nze uwo. Baby don't cover, don't kubia. Ngafika jango ndabe my girl. Jango ndabe, eh. Jango ndabe, eh. Jango ndabe. My girl, tuli babiri. Mubiri kumubiri, we dance to the floor. My girl, tuli babiri. Mubiri kumubiri, we dance to the floor. Tofa kubye bogera, mukwano mkwagala. Wagala nyonyo nobulamu bwange bona bona. Tofa kubye bogera, mukwano mkwagala. Wagala nyonyo nobulamu bwange bona bona. Okola binyumira kwewunya. Okola binyumira kwewunya. Ndiwo nze TV, you're my African, dance to the beat. Ndiwo nze TV, you're my African, dance to the beat. Tofa kubye bogera, mukwano mkwagala. Wagala nyonyo nobulamu bwange bona bona. Tofa kubye bogera, mukwano mkwagala. Wagala nyonyo nobulamu bwange bona bona.